Yande joni tari minta sapo je studio Kalangu nani habaru je fulfulde. Kori janyale mo altiner noga gwler oktober dumina de sapo jane habaru je fulfulde sembe mo hande haltina fila haurinde CSC kawan fedele Niger haujine fila mwajine kokol kabaruji tang enda wano kutalkul wurtina do fila kwa ndarto hake jisukabe umatuar famarbe lundu kwa nabi ama CSC wanda seya ye watu ntabinti nwadu yeru nuhoreju onwi enda nandule habaruji. Nonni fawarjo ele habaruji men taadu kon nanni hano jonde mette ko himbe ko watto temedal nyawbe sere ko wadi subaka kenyande en damgal hopital manga gallu nyeme gam batte tewtude wartu docteur mbietedo dille isuma han chawro mabbe on en nanan ko dum woni nonni hande de en nanni madame goje maymuna gezibo chardo meda halna en do fila ko darto yanugol en nimbe ko deki do mudum o wi no wawi nange kasu dubi sapo ya dubi nogay se yani do goddo se o debbo de o gorko e kulle godde ko yobete kam woni yewtere men pindino ko djanya le modon Soumana Amadou janganto habaru je fulfulde noni fadde meda nade habaru di ni go fugi nandan wono fedde latol ba leydi Nigeria tene meena hebi njama ko fa ya latol bal mango ngado lele Afrique était champ endan wadanto en Cameroun hitane her dubinade nogay tiagal ni hono hikkande en nan Kenya dal be jeyton Abidjan galdo leydi Côte d'Ivoire to endan to be jebe pido be Côte d'Ivoire fa hebi gote bolum tay kambe mena ko benton warno do en Niger be kawino dum en didi e bolum nenne ne kadum hokki be jama ko endan be jaton endan hono fa war joni be pia latol bal ngobe kawra e leyde godde taama hebi kandu ko nan jama ko nonni fa warre jondu konna hono talkur wurtinaandu do fi ko darto hono yoltugol hakkeji sukaabe famarbe dum du konna ngam batte hokkobe habaruji famtino dum fa woda talkur ndu wi'ama en do en do resi jonno CSC kawon fede leydi Niger hawjinde filla ko darto mojjine kokol habaruji yewtinondu tabintinandu de ko ndu watte e golle dum wonno ko faane docteur Kabir Sani horjo CSC haali subaka hande wenda wakati mabbitol hawrine mabbe ko be ngatto lewru warre lewru ko lewru october nani hala kano haalire ka wakati mo bandimi Nafisa Adamu Sirfo yefoto e bato enda.
Ce document découle du constat d'une part.
Kosabi deutere de winda woni minki saka mindari ko ciudi habar di Niger habaru kejudo do filla hakkeji sukabe ummatore wala gollal amin du woni renude sukabe ummatore e dunde sigilaji yewterde ciudi habaru leydi ngatta din tawe be ittanama no kuje to sukabe ummatore ngarta kala do televisioje fedde hawjinde filla golleji din singama hakkiloitonde e golle gatteede din to suudi hawji ndu moddingol e hokkugol habareji ndo deutere sigila golle on holli ko ardibe ciudi habarbe no kaani kokke golli tirdi kejudi do fi habaruji ko hakkeji sukabe ummatere do hebe wade dum du no hollan hokkobe habaruji ni tabe no kala do filla hakkeji sukabe ummatore
do reportage sur les enfants
non wantir ele habaruji faware jondu konda ni no tawa hono jonde biete jonkay ni hono nanin aljumarnde endan filla ko ndarto loktorojo chawro sere itado e gollal o haalino do en radio ami o haali radio ji wi on dimi golditi du konda hande de enda ni hono horejo hopital mangangal kam wonna haala dum saabi ko be paddi gollal hon biete docteur Dille Isumaha chawro wo nyaw sere to en hopital mangal gallu nyame
debbo momin golli ditta o december dubu jinaaji didi o fuddi gollude do kanko debbo on yeeyi to sarusi gomnanti on jamoyde e gine yare to ONG o tawi o wardi e derol sarusi gomnanti on kollungol ko egginama fa dubi joyi golloyde ONG on do hojata te dengi njobdi makko jonkay to wadoyta balde seeda o wari jamude derol golli didde e loktorore maundene loktoronde do no wawi war tirdemo hokkudemo amma modo loktorore on no wawi hokkudemo talkuru gollidol gol no wawi du ittudemo ko yejiti o wartene talkuru gollidol makko num fadda
num waddi ko kenya subaka jaati hono nyawbe ko watto temedere latibe sere won e mudum kanko docteur Dille Isumaha wonno du konno sawro min tokkitibe be ngadi jonde metta damgal hopital manga galdu nyeme ga hollude mettorgal mabbe kanyo e fa hande du salare ko wada dum enda heb on do warta e golle mudum en nene ne kay goto mabbe tedo Rihanatu Halilu Hali o wi jaati on wonno daga yaade e gendal hore leedi men Niger docteur Lella Malika Isufu heba wadana be ballaga do fi o heb on warta e golle mudum
sesitinga arini indi
yoda holla metta berde oni hawri ko watta himbe hamra e ko deki worbe be fudu no nyawbe no be docteur dilli wonno nyawta no wodi worbe der mabbe amma duudal mabbe fu no rewbe no e gari dugan hollude ko be jabe ko ministre o wadani docteur dilli gan kanko tan anni nawdo nyawgo men tawda men gadam bawde amen fu men tafa yidude ardido leedi du gan yettinoide bojji amen to makko e men gatta du dana e docteur malika isufu de ardido leydi ko watta o walliri gonde amen di moyte gam men kawri der hawrini durwo nyawtul nyaw sere mi yiidu to gondi banyanimo alla nyawdu nyawbe nyaw sere hunde deedu memi berne makko san
voilà le moment où elle doit pleurer pour nous
nonni fawar jondu kono jahangal latingal du kono no dara hono himbe fawar joni waddobe ballaga mudum gam batte jonde jam kanyen denagu be du kono jiakana e les fêtes des unites nations unies be ngari do enan leydi men Niger sappo enay war sappo e janeler octobre no gonde der mudum don du kono gam batte jewde golleji ko fedde mabbe de enan appel nations unies de wadde der leydi enan do filla jonde jam dum waddin to soudu nations unies enan galdu nyeme hawrinde wadama gam batte be kalna hokkobe habaruji no won ko be ji den nani ko goto e hore mabbe wi mbete do Marc André wakati o halonde du bande mi Michel Dejine tawa don hoji halaka
les rafinde nago mo leddi Niger tawa hande no hani hore be partiji politique di ngatta juude mun der pilaki ke yoram de nago gam deni dum wadaka wombe no ngada gacceji e torrobe nimbe ben no keban sago miden godi sigila golleji kewdi seni do filla gadanol nimbe talki cubaki leddi ko jamani der no kuje tawdade rafinde nago dem miden don gollida hokkobe habaruji pelle jinganoje bibbe le di heba nimbe tikkin kino e gadol talki cubaki leddi miden godi golleji gattedi yade tukabe ummatore golle wallude be yude der gollal boko haram leddi fa gudumaria be garta der koreji mabbe golleji gado teddi din no kewi seni di jari yeso do min tokkito e wallutude nimbe
on espère continuer cet appui
nonni maire kabelewa kabelewata kan le département mo gingimi région mo difa kany e de kidum kay won ko diwta dilida ilu ase hecikenya sappo janale octobre ndu enda yande sappo jamma dum won ko faware jondu kondani urgence difa ko baba ruji goddo wurtini haali tiagal mun mbi neddo goto warama ele wakati diwta gol mabbe de enda nonno du kondani faware jondu himbe be ndu milama himbe be latu himbe boko haram yerno urgence difa holliri be mbidu wakati mo kalte oni be keba fu kabaru maire o kay de kun noy be lati moy e won ko adibe kay ndu kala yi wurtina ko e mudum en fasa ko fami nonni faawari joni ele habaruji ni endan no tawadu kon nan ni sen en jeewi hono mobilaji ko watta jeenay ngattaadi liddi fa heewi juudi difa no yato enan Nigeria kan won ko naato ele leddi Nigeria te Damaturu to won to sogeji Nigeria mbuli motaji di sabo en andi Nigeria no habbi keero hakkunde mun ele deeto dun du kon nan ni dun wadi nyala ni enda neddo goto tawama e wakkati mun e der mabbe e der motaji enda nani ko o wadi seede makko o wita kinadu kon Ibrahim Shettima lawan bokar o halani dum e dum be nji
daga difamu ke lodi muka tafi muka je kan hanya ka
difami umodi are amin do lawol min nanga loreji amin di bula joni miden elani sabi Allah be jofa himbe amin ben loreji dindu no jenay non kaden ko nyame ni min gon miden tefwa hana yadu hubbode hite non ton dama turi min nanga waladu ko be jamimi lawol amin aronul nini illa kerol gol mabba min jahay Nigeria abada min himbe sab e jeddo min he hore am Allah ni walliri ko mi sutti
wallahi ni wannan de Allah ne fitar dani de na gudun
do en nan galdu nyame du kono ele andina wurtina sappo leur octobre horeje gallur ne endan o wi o mo yamira o mo halna o wadno dagal yaade wadda tobe moteje durba moteje mudun en en choddo fu watta palak ka wol lamba moteer den enda dun du kono ni Mukhtar Mahmoudou o wi dun do gam batte Allah heba reena himbe tawabe der gallur ne endan nani ko yewtani bandimi mbiten Michel Dej
pour les raisons sont surtout d'ordre
ko sabbi bini dum woni gande nagu hebeno min kisake min dari le wakati chakiti do der nyame wiibe no do moteje ngabito nimbe ndoga be ndadatum nimbe hewbe no do moteje de ngala palakuji dum du no wadan ko min keba habaruji do moteje de palakuji de mido mila du hunde non ko wodi e jojjinde lawo lamu der gallure den gam renude nimbe wuro nyame min tiltini e jomme moteje tawade der nyamai no jiloden ngada dereji mudum kubbi e palak lawol lamu non latingol illunden no tawa wodi dunin be no kani dawtana dengol hunde non ko min kejjanai dum wakati gina be moteje mun gala dereji den fu ngadana di dereji do ko yawi
se metajo le plus rapidement
non ne hawrinde fawar jodide darde wadama de leydi afrika to enda accra ghana dum galu leydi ghana noni e do fiko darto mbakaaji e wakkatiji inditara dum saa afrika dum dugam batterin go laddeje jaay en nokkuje to himbe jodi dum du fedde non latindu kono wadare ballam har fila ko darto wodi tagon mbakaaji di enda kanyum woni ko ardi wadde batu on enda batu ko wadi timmi du be bi'e be nodda yaade e horebe gam batte alle dum hoytinana himbe wada golleji mu har bankiji hoytina noto ko jawdi hebe gomnatiji golla kanyum e pelle anide gollude golla himbe anibe gollude golla be biidu kono ele haala ko ngad akra di enda be jitta di do latiga haala tabe titino enda mbawdi goltire der le den enda funo foti e do fi ko darto ren gonno kuje kanyum e laddeji e jaay
diva do radio alternative
lamba chapan e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm studio kalangu
yewtere meɗen pindino altinere fudo fila sariyaji kañum e hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe hande en kaali mbiɗen madan goje maymuna gazibo carɗowo meɗen mo jewdditten o yewtini e hande dow fila ko darto yanugol na tetugol hakkunde rewɓe worɓe ko watta ɗum enda ɗum du konda o holli wiide ke keɓaɗo e majjum no wawi nanguede kasu duuɓi sappo yaade duuɓi nogayi kasen nan du no wawi yomnede ceede ɗuɗɗe e dow fi bonanda mo waɗi e oto ɗum du konda wonno yewtere ndo yewtani Balkisa Hamidou sekketi noon noon
neɗɗo fuu caɓaɗo dow yanugol dow neɗɗo goɗɗo no nonge duuɓi sappo yaago duuɓi nogayi non tata yeɓɓa du metugo gacce ko wayi ɗonɗon on ɗum woni ko madan goje maymuna gazib kiitateɗo haali
le viol sur sa légalité de la loi 2000
yanugol e neɗɗo hunde non ko laabi séri a haali ɓurtiɗi duuɓi ujunaji ɗiɗi tati no miile ni neɗɗo yantana dow mo anna tawi du fay e gorko himɓe jana e muɗum ko wiyete yanugol gol kerol fuu farjuji ɗin hawri jomum muye a tilsiniɗum na a waɗiri semme na a juwiɗum se debbo non se gorko non de gorko hoƴƴi hunde wonne watti nder debbo to fuyani e makko ni wiite saabu memi dimako makko seni neɗɗo yehi hiiroyi faa suli warti yenne nayi en tawi deeko se tilsini yaa e makko se welay mum to fuɗɗum du yanugol ni non se neɗɗo no woodi suka debbo mum mo woowi fukkadaade de yenne mum o jaɓay se a tilsinima fuu a yani e makko fay e debbo jooɗiɗo jaɓa ceede se a hokki ɗum ceede ma faa wi jaɓa a watti semme semme a yehi e mum to fuu a yani e mum nino laawol séria sennayi ɗum ɗo kanka se gaɗɗa semme semme noon e debbo laato deeka suka debbo ma denɗa deeka kiɗɗo se a tilsini a waɗi semme to fuu jomum no wawi nanngego nder kasuji to e hoore mum worɓe gonno teete saabu luuɗɗan kaku no heewi hannde cukalel gorel ɓe ɓuri
waddude
nda neɗɗo yanama e mum no wonne haani no waɗa
deni jomum de'ita to haala seni jomum muuwi haalude du yaa haalno polisiɓe na gendarmerie na mawɗo kiitotoɓe neɗɗo fuu keɓaɗo e dow yanugol dow goɗɗo no wawi nanngego kaso duuɓi sappo yahde duuɓi nogay de janaɗo on no suka mo yonayi se dewel noon se gorel noon mi wattaki duuɓi sappo e tati on ɗon janɗo dow makko on no nange duuɓi sappo yahde duuɓi sappo e joyi deni janaɗo dow mum o seni o accayi fo on yoɓanmo moytugol baasi ko waɗimo on kano woni saroɓe makko na jogi ɗomo kan en daroto darne mo seni mawɗo baaliki no kanni daranto hoore mum ƴama ko haani yoɓe dow gacce ko waɗa o yoɓe hakke muɗum
no woodi to sukaɓe worɓe ɗuɓɓe ja jana e suka debbo goto ɗum me noon séri e majjum wontiri
janol fuu janol nino worɓe ɓen fuu hitante kiite goto nangge duuɓi nogay
e dow ɗon ko habaruji mee fulfultili hande assalamu aleykum mbaɗen to jawmali
diva do radio alternative
lamba chapan e jenai tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jenai tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jenai fm studio kalangu